Isambulo 22. Wayesengikhombisa umfula wamanzi okuphila ucwebezela njengekristalu uvela esihlalweni sobukhosi kaNkulunkulu neseWundlu. Phakathi kwesitaladi sawo nomfula emaceleni omabili kukhona umuthi wokuphila. Uthela izithelo eziyishumi nambili, uthela izithelo zawo izinyanga ngezinyanga, namaqabunga omuthi angawokuphulukisa izizwe. Akusakuba khona nokukodwa ukuqalekisa. Isihlalo nobukhosi kaNkulunkulu neseWundlu siyakuba kuwo, nezinceku zakhe ziyakumkhonza. Sibona ubuso bakhe negama lakhe liyakuba semabunzini azo. Ubuso abusayukuba khona, abadinga ukukhanya kwesibani nokukhanya kwelanga, ngoba inkosi uNkulunkulu iyakubakhanyisela, bayakubusa phakade naphakade. Yayisithi kimi, lawo mazwi athembekile aqinisile nenkosi uNkulunkulu wemimoya yabaprofethi iyithumile ngelosi yayo ukuzikhombisa izinceku zayo okuza kwenzeka masinyane. Bheka, ngiyeza masinyane. Ubusisiwe ogcina amazwi esiprofetho salincwadi. Mina Johane nginguye owezwa nowabona lezi zinto. Kuthe sengizwile sengibonile ngawa phansi ukuba ngikhuleke phambi kwezinyawo zengelosi engikhombisile lezo zinto. Yayisithi kimi, Musa, nginceku kanye nawe nabazane bakho abaprofethi nabagcina amazwi alencwadi, khuleka kuNkulunkulu. Yathi kimi, ungavali ngophawu amazwi esiprofetho salencwadi ngokuba isikhathi siseduze. Ongalungile makenze njalo okungalungile, nongcolileyo makazingcolise njalo, kepha olungileyo makenze njalo okulunga, nongcwele makazingcolise njalo. Bheka, ngiyeza masinyane, nomvuzo wami unami ukumnika yilowo nalowo njengokwemisebenzi wakhe. Ngingu-Alfa no-Omega, owokuqala nowokuphela, isiqalo nesigcino. Babusiswa bahlanza izingubo zabo ukuba bathole ilungelo labo emthini wokuphila. Bangena emzini ngamasango. Ngaphandle kukhona izinja, nabathakathi, nezifebe, nababulali, nabakhonza izithombe, nabo bonke abathanda nabenza amanga. Mina Jesu, ngithumile ingelosi yami ukufakaza kini lezi zinto emabandleni. Ngiyimpande nenzalo kaDavide, inkanyezi yokusa ecwebezelayo. Umoya nomlobokazi bathi, woza, nozwayo makathi woza, nomileyo makeze, othandayo makathabathe amanzi okuphila ngisihle. Ngiyafakaza mina kubo bonke abezwa amazwi esiprofetho salencwadi, uma ekhona owenezela kulokhu, uNkulunkulu uyakwenezela kuye izinhlupho ezilotshiwe kulencwadi. Futhi uma ekhona osusa utho kuwa amazwi encwadi esiprofetho, uNkulunkulu uyakususa isabelo sakhe emthini wokuphila nasemzini ongcwele nakulokho okulotshiwe kulencwadi. Ofaza izinto uthi, yebo, ngiyeza masinyane, amen, woza, Nkosi Jesu. Umusa weNkosi yethu Jesu Kristu mawube nani nonke, amen.